friends. I asked you what you would like me to do differently, and I'm overwhelmed by your feedback. I will take your guidance to heart.
Exclusive for Pickwap the Call.
Many thanks to you all.
Forward! Forward! Nani mwana pa vila mba fesa binga lile lila mumu mano. Drash for Maika. Tigape 50 out of 20. Salamushi la mabadi babo mbeko. Banta chibe kubepa kwele tuwa mbeko. Kwa chula pa fula amano ya isuka. Inyo chisha fula epori wakusuka. Bari uwe suni bari.
Happy President, Mr. Hagainde Hichilema.
And on the voting day, to
Bali,
so we can win big. So that wakawala na wakakangi wekuba mabu.
Bali!
And after voting this time round,
Bali,
I'm giving you instructions ahead. Protect your vote at all costs.
Bali! Uwe suni Bali! Salamushi la mabadi babo mbeko. Banta chibe kubepa kwele tuwa mbeko. Kwa chula pa fula amano ya isuka. Inyo chisha fula epori wakusuka. Bali! Uwe suni Bali!
Bali! Bali!
Bali! Uwe suni Bali!
Uisaka mana lombali na leisa.
Bali! Uwe suni Bali!
Lombali na leisa.
Bali! Salamushi la mabadi babo mbeko. Banta chibe kubepa kwele tuwa mbeko. Kwa chula pa fula amano ya isuka. Inyo chisha fula epori wakusuka. Bali! Uwe suni Bali!
Bali! Bali!
Bali! Uwe suni Bali!
Uisaka mana lombali na leisa.
Bali! Uwe suni Bali! Bali! Uwe suni Bali!
Nani mwana pwe vila mba vya sabi inga lile lile mumu mana. David GZC Beautiful Bali Foundation 50 out of 20. Tamaka itambe wino. Taisha lilo. Delight for Maika. Get you chindame. Ni Bali.
Close to 50 on the
Ella. Bali.